Asajja bulemezi bakungiddwa kufaayo okwekebeza kookolo wa katungulu prostate cancer mu nteeka ey'olusiisira lw'ebyobulamu eomeddwamu omutwe bwa Kabaka. Abakugu mu byobulamu bagamba nti kookolo wa katungulu tasiigibwa wabula bw'aba tajjanjabiddwa akosa ebitundu by'omubiri ebiwera ng'amagumba n'ebirala. Olusiisira olwo lugenda kubeera ku ssomero lya Kasana St Jude Primary School nga lisangibwa ku kitebe ky'essaza ly'Eklezia Katolika erya Kasana Luweero. Olusiisira luno Obwakabaka bulutegeka buli mwaka mu nkola ya mwetooloolo mu masaza gonna 18 nga kuno Bulemeezi y'eridde empanga.